wonke emcimbini. Zokwenze njani, angithi mina ngifuna yena vele. Zokwenzani, angithi mina ngifuna yena vele. Ebhathini umuntu wethu sonke. Wenuza kanjani nomuntu wakhe emcimbini. Zokwenze njani, angithi mina ngifuna yena. Ngifuna yena umuntu wakho, hey.